Wenyanga ya mubethele kanjani ulathuma la ngisika sisulu wabethele kanjani ka Nyanga ya mubethele kanjani ulathuma la ngisika sisulu laphindi la ngisikaza Nazolo ngisizwe inyawo zami zangibelethe Ocisha abantu abamlezi ukuthi angiseke emhlabeni Nazolo ngisizwe inyawo zami zangibelethe Ocisha abantu abamlezi ukuthi angiseke emhlabeni Ngona ngihambe ngibuyele emsini Ulanda ubaba udlamini ezongibekela izaba Wenyanga yami ubethele kanjani Ulathuma la ngisika sisulu wabethela kanjani ka
Wathuma ubethela ngidinga kanjani Noma kanjani kufanele
Izintombi zamazela kancane maqede bahlabeka olofo edlula kanjalo futhi alenzeka mhlaba ujike lompe Imina wethu ngumfana kamolo namanje ngiphuma ezansi kwamaphumulo inkomo zakhe ngayishaya ibhuza manje injinji ngifleshitha Ngiphezulu kwesikagogo omfishane salukazi zempondo endivuyile makhulu ndibhelina mvumani kathi umhlekazi Ngiphetha ngomdladlambe umthala kathalakale abnormal mabili amasango khona lokuyane lokubuya ekhaya nina kahadela Ukukodi kawugcwali mawuthanda Zayinisheka bhuti uma hithi mehlulu isikhumba kungawe manje Ubethele kanjani ulathuma la ngisika sisulu wabethele kanjani ka Nyanga yami ubethele kanjani ulathuma la ngisika sisulu laphindi la ngisikaza Nazolo ngisizwe inyawo zami zangibelethe Ocisha abantu abamlezi ukuthi angiseke emhlabeni Nazolo ngisizwe inyawo zami zangibelethe Ocisha abantu abamlezi ukuthi angiseke emhlabeni Ngona ngihambe ngibuyele emsini Ulanda ubaba udlamini ezongibekela izaba Wenyanga yami ubethele kanjani Ulathuma la ngisika sisulu wabethela kanjani ka Nyanga ka ntu iskeleke
Nyanga ka
ntu iskeleke Nyanga ka ntu iskeleke Nyanga ka ntu udlala ngabantu Sakhijima imfene kulo muzi kuse kuse Kumozla baba namanje isengawuthi olosha
Zola mbela gimi na mingisho